ismidis wadafshay in kuhurayta waalidini rukun waqafti oo dhimatay raxmat alabraar alla siya maama xabiiba xaaji maxamed guuroon qabrigii rawdatu riyaad aljanna allan kuweela iyo reer xaaji maxamed guuroon dhammaan amthaal yeelo islaamka allaha ka badiyo runtii lanka bini aadanka ee haddii dhimada idaa maata ibnu aadam inqada camalu sadiidii shay un buhaana sadiidii shay bimasaa'idkan kasifoowe walaa la ka barari doonaa laari man bacdiinada nagada ilaahay subxaanahu watacaala way ka rajayane masaa'idkii nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam acmaali tumi dhoorka hayti lakahaayi in ilaahay subxaanahu watacaala luku oogi allah ninkas insha allahu tacaala antaas ka danba ka wasaarad ahaan wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda koonfur galbeed soomaaliya masaa'idkan fiiri gaara an lahaada doona biidnillaahi albaari waana ka farax in masaa'id heerkan le deegaankan la ka ansixin macahadkana way rajayane in ado mubaarak e manbac diineed ee deegaanadana dardar weyn iyo culimo badan ha ka bahan mar lamaad iyo mar saddexaad way in du'aayane waqafkun oo dhulkun geedka maamadi diidi ilaahay subxaanahu watacaala sabab un quwaali sababta tiisiyana ilaahay subxaanahu watacaala geedka masaa'idkan kusuuri.